xilligii uu Trump xilka madaxtinimo u tartamayay sanadkii 2016 wuxuu ballan qaaday inuu bedeli doono hannaanka socdaalka ee Mareykanka si sida uu sheegay wargagixisada dalalka Islaamka ka imanaya uu Mareykanka uga ilaaliyo.
And we will keep radical Islamic terrorists the hell out.
Waan ka ilaalinaynaa muslimiinta wargagixisada aadalkeena boqolkiiba boqol. Ikhtiyaar kale ma haysano, ayuu yiri. Markii uu xilka madaxtinimo qabtay, Trump waxa uu mamnuucay 7 waddan oo dadkooda ay muslimiin u badan yihiin. Arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay, sida mid uu xiray ururka xorriyadda madaniga ee Mareykanka ee la soo gaabiyo ACLU. Waa kan Lee Glarant, madaxa ururka ACLU.
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't.
Haddii khatar toos ah jirto, waa in si kali kali ah baaris loogu sameeyaa. Laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaar ah haysta ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Mamnuucidda dhinaca socdaalka waxay dacwadeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin, kuwaasi oo go'aankii Trump taageeray. Arrintaasi waxaa u dabaaldegay Donald Trump, isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay.
We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure.
Waa inaan adadkaanaa, waa inaan badqabnaa oo aan amni haysanaa, ayuu yiri. Biden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2020 diiday mamnuucidii uu Trump ku baaqay.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans.
Waad ogtahay waa inaynaan ogolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo, kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta. Biden ayaa go'aankaasi joojiyey markii uu xilka madaxtinimo qabtay. Hadda 4 sanadood kadib, Trump ayaa taageerayaashiisa gobolka Wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds.
Waxa uu yidhi, ma doonayo jihaad Mareykanka gudihiisa. Ma doonayno in magaalooyinkeena waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso. Maalinta koowaad ee xilka Trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka, waxaan akinayaa ogolaanshihii qaxootiga, argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeena sidii aan horey u sameeyey, ayuu yiri. Ololihiisii, Biden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda Mareykanka, isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb. Waa maxay sababta uu dhaqaalaha Shiinuhu u luudayo? Maxaa Japan u keenay dhibaatada? Maxaa Ruushka iyo Indiya haysta? Ajaanibta ayaa laga necab yahay. Ma doonayaan soo galooti? Soo galootigu waa waxa awoodda inoo yeelay. Kaftan ma aha, ma aha wax ka badbadisa, maxaa yeelay waxaanaysanaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen, ayuu yiri. Ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda Harvard, xarunta culumta siyaasadda Mareykanka iyo hay-adda Harris ayaa muujinaysa in arrimaha socdaalka iyo sicirbararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha Mareykanku ay danaynayaan.